Toyo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe jam ñalle moɗon keɗe kabaruji amen fulfulde ɗi min jogoni on jiɗɗi lewru ɓuttu hitande 2025 sappo jeɗɗi yamɓe jaɓɓorima silimaji nogay Ousmane Ñalla Bulla kabaruji ɗo gagni kanti to ɓoggi janɗe to usine ngaji kewɗi gonɗile leydi meɗen ɗi woni ɗi haɓantoɓe diine kippile wattu cakitiɗi ɗi wi andimɓe keɓal koɓe gaɗirta ɗon yalla ɓe cuuma keɓal leydi meɗen ɗi adnar ndu ana yambina hitande fuu ƴiwde goho yaade jiɗɗi lewru ɓuttu ñalawma keƴanaɗo muynigol le mali dogotoro en kolliti mettimumen e rafi fiide dabreji ɗum fa muynigol waɗano moƴƴiri yoɗi woni sembe kabaruji tikiɗa ko bisimilla moɗon e daɗe studio tamani toggosima ɓeydeguele jonde caguitiɗe ɗe ko sabibinigol ɓeydugol yo saabe hippongol ngol worɓe jomɓen kaɓoɗe gaɗi dow usine simanali région kay toon ana yeyre hannden hakkunde ujunaji noga e nayyi yaade ujunaji noga e jeegon sefa ɗo bama koɗongol ɓeydugol ana wembi ñiɓoɓe widiri sasangare maçon goto ñimgoji yogaji darnama saabe muɗum omo darta e laam o fiya dabareji no ɗum heɓinirte e jogol faɓiduɗe ne fam keɗen ko diri sasa ngare wi Maman Baba Kunta do faccitango Mamadou Sama Seku
l'augmentation du prix des chimiques
et dougol tiogu ciment o yottini men tiddalaji kewdi sabe kaldo hala maadi ne ñono mo hande o fu halam hala ciment minen mahobe don maçon enbe baa golude su ciment wala buleji hore fu di gonnuno den wadde darike sabe beedugol tiogu ciment yogay amem mutti golluda na heba lewru na do lebbi di tumodiru juude mudum lewru na do lebbi didi mari fu wala e mudum minen kamede jidi gouvernement o dayen ko wadi fawde e majjum
sakiraɓe on keeɓi faamu Aissice faccite haala ka bonandaji goɗɗi gaɗi ley balɗe caggidiɗe ɗe dow usine ngaji ɗiɗi sukkara le région Ségou le wuddu leydi meɗen ndi e wi seeɓa hakkil en banggal keɓal ɗum seeɓa hakkil banggal keɓal Modibo Mawo Makalu ɗi golleji ɗi guɓɓe kaɓan mbiɗe kaɓantoɗe dina gatta fandaji muɗum yo sumude keɓal leydi meɗen ndi na ɗum saabide omo darta e laamu leydi meɗen ni na ɓiɓɓe leydi meɗen ndi fu dokkidira juuɗe yala ana cakko e ɗi hippo ngoji faɓidire ɗe fam keɗɗen ko wi Mamadou Sama Seku do fajjitango Ali Cissé
la destruction
bonnugol usine ngaji na ɗu taccude ɗati kutteje muɗum ana mawni sanni banggal keɓal le leydi amen ndi miɗe miili ɗum jaati woni immaɗe terroriste enɓe ɓe jiɓɓe hadde leydi ndi fofude bonnude ko keɓal mayri ɓile muɗum hadde yimɓe yaade riwoyde haajeji muɗum heɓude ɗu ko wawi daranade galleji mumen miɗe miili kanankoɓe ana wondi wadde ko woni e bawɗe mumen ga fa ham eɓe kani jukkita e humpincingol e tewtude yalla yimɓe ana ɓattoɓe fa haltanaɓe hunde fuu ko sikkiti e muɗum e hakkille en ka so ɗum heɓan waɗede kulleji kewɗi wonto mbawɗi haɗede kutteje banggal keɓal ley hemdu ɓuytuto sanni
conseil national de transition ɗon cnt jaɓini alkamisare hannden dewtere keƴƴanade no jamɓe deƴƴere heɓirte nde ɓe noddiri sarteur national pour la paix et la réconciliation ɗum waɗi le batu maɓɓe noddirta session extraordinaire himɓe cnt ɓe fu dewri jaɓɓinde nde dewtere nde ministre kuminiɗo dewrintina général ismail wage woni hoore muɗum caggal konde jaɓana le cnt nde dewtere hoorejo leydi meɗen laamiɗo laam hakkundejo o waran hokka yamirore nde fuɗɗa gollirede yontere keƴƴanade muyni golla endu ina ana yambina hitande fuu ƴiwde goho yaade jeɗɗi lewru utta le adnaru ndu nde yambere capanɗe tati e nayyi ɓedde sisili ɓe cuuɓi ardinde muyningol fiide dabareji duumiɗi no inniraɓe ballirete fa gasa no muyninirta fa gasa le mali rafi fabongoji kantiɗi banggal muynigol ana e tiɗallaji mawɗi godudi e wi dogotoro en tawene e wi maɓɓe tawi maɓɓe hokkugol endu ina tan ana eko renata suka arande banggal ñawuji caggal ɗum ɓe ɓeydi wiide cellal ana wawi ɓeyde cellal suka fa hokkude no hakkillo lobbo keɗɗen no docteur Leyla Mayga kanko o pédiatre gonɗo siasi Gabriel Touré Lala Diara Touré landiri makko do faccitango Mamadou Sama Seku
muynigol latto sababu sukaɓe fuf jogal mum en gurdam lato gotum telaji ɗi yo ɓuuri fuf ko ɗum dulla ko e rafi faba muɗum yalla huncande hoore muynugol ana hani e ley gullirɗe ɗe tawa nokkuji hersanaɗi kabaru muɗum ɗo sukaɓe heccuɓe mbawata lennede tafun gurma o jaati hani jogorade kabaru muynugol soobuji ɓe gattana hakkillo dabare muynugol goto fof dun no muynugol andon wiide sukaɓe muynuɓe enɗi no haniri ko ɓuuri hewde heewa ñawuji ɗum ɓuyti yewtiri uñaji nogay kwar cancer to France to so wattu muñugol yottike fadde hinade dun juude han lo telefalaba
demo goto jawti alal barike nyan tiagal ko wotro mudun nabbi do bombore uran o masibe wadi hakkunde banyagara e dani bombo le ngendi gondi hakle komina du kombo nana lajke bar juude ton hulitama wede jomuna ledde wonno ko tenoyno tawene illa dungu nati hulitama wede de yedana wonno le region banyagara o fay e tawede wat joga hulitama wede dade malf ananane
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
lay lewru utto kambu wattu fu a tawan ana toba sanne lay nokkuje kewde lay leydi meden di himbe jettiraka kinirto ni golleji mubben na lay toboji nana donnude joni moto na mobel wana ko yafi sabe tinagitan adawawi tata de chama radio agence nationale de pour la sécurité routière doni anager blaise adama dina wonko holliten ko himbe ko kan no kan wadde fa ndento kede ko yimay munafaka basi sukudu facitango elisise
sous la pluie lorsque nous
cholo kam suni lati wajibi donna mobile na dum moto ana narda e mada tinno da ngada ko ne bawde ma fa andento da dena yimbe hejjibe gombe do dati fati batoda yimbe san yella rayya to wuddi ara hanu do yawtade finengaji mobile ma fa yoto ko sochita vitringaji mobile ma far ngaji ma di kubbaadu an yoga e lawidi yimbe ngado be yaw warta do dati di hanu jukude yella na rento ana rena yimbe hejjibe
sécurité et celle des autres
sakirabe do gadu de kabaruji di e fulfulde de lala jaratu re waran jukinan e francin koore